meeshan balhadda aan mar kale ku dayo gabaygii ahaa boqasho ereyahan hadda ka xasuustay runtii gabadhkii qowqowle da-ay sahankii guurayey gebiyanagaadiga mid weynuu gudoonsade gobanidaada way sheegayaan garanna mayaane gafarkan la tiiday nina gofka lagu tuuray gunta haragay jixin daruur gidiga loo saaray gaajada khamaamaysa wow gardeeniyo ceebe farda guul arooriya qobkani lama kala geyn gobad bihumayso waridiyo ceed la ganacaysto gaban goobiinayso wado laaska gurinayso gabayadan kusoo sheegi jiray gool xawariyoobi iyo guguuliyi faaliyo baalajaysgoy garnaqsi baa intan kuugu daray geed ka fara weyne miyaan kaala gabsaday maxagiila garan weyde halkaaduba galaydiyeyin ba waa laga gadoomaaye dadku umaba guuraan dhankaa digidiga u tahayeen ninta kugu gafaysaada way kaa garhelayaane goray iyadoo ciyaartaa lugtay geliga mooyaane inayna meesha geyn inta kale sow ma garanaysin inta kugu gafaysaaba way kaa garhelayaan gorayadu ciyaarta lugtay geliga mooyaan inayna meesha geyn inta kale sow ma garanaysin kollay mooye sida loo gadiyay karaasadaadiya gargaariya gunaad ugu dartaa kiinku gowracaya sidii wuxuu gandaalku sidaa daba gablaydaaya meelun baad ka gaasiran tihiin guulahay magane gabagabada malihiin kale waay gabadhayne miyaan kaala gabsaday nacagile garan weyde gabagaas gocashaa la dhihi jiray bal soo dayday nimankaa sheegaya niman kaleba waa hayeen dadkan hadda ka xasuustan saaliga